yande sappo jeɗɗe min tawi capan tati studio kala ngu habaruji fulfulde kono jañal le moɗo hande nder ko kibaru jen kala haala jahangal horde leydi Niger Mohamed Bazoum to enɗan bene ɗum duga batte Allah e sembinɗinde luuma ko kañƴe yigorago hakkulle ɗiɗɗe en nanan ko ɗum laati noonni fawar jondu konno ni enen daari to enɗan région Magadez no tawɗa saɗorma sanne har filla ko darto fasotoɓe laabi himɓe nangama nanguidama e malfaji porkirere kam woni kittoɗo mawɗo o famminan en non woni yarto enɗa Agadez noonni fande yewtere men pino studio kala ngu yaran en to enɗan dosu to kalte haala debbo cottowo buuro e chayi kori jaw woni e moɗon Soumana Amadou Dianganto habaruji ɗi e ɗengal fulfulde yerdomirnomi ele koye kibaruji ni Mohamed Bazoum hoorejo leydi Niger no tawa e jahangal keñan warde hande nde enɗa fou tan enɗan nder leydi Bénin nokku to yeeyi gam batte Allah e sembinɗinde luumako e yigirago hakkude leyɗe men ɗiɗɗe enɗan yeruno holliri kasendan du ƴewde dabareji koƴeteɗi gam batte Allah e watte sembe on fa wooɗa e nder haala ko watton enɗan ni hono bandiraɓe amen to enɗan Bénin hoƴi haala ka kettinenan en ko haali kanko Mohamed Bazoum.
J'ai décidé de rendre cette visite.
Mi wari leydi Bénin gan sembinɗinde laabi higiraku. Mi holla Patrice Talon ardiɗo leydi Bénin o enda e himɓe leydi ɗi ko gomnati leydi Niger no tittinkini keddi bawɗe mum gal luumaku tawangu caka leyɗe ɗe endam moƴƴa nafa himɓe leyɗe ɗiɗi ɗe endam fou. Port Bénin laato port mo leydi Niger. Lawol ummade kotonu paraku warde Malville leydi Bénin kandu laato go leydi Niger. Min gaɗi anniyadu foɗode karanzi leydi Niger waddude dane teku leydi Bénin ɗum ndu gam sembinɗinde luumaku caka Niger e Bénin. Himɓe fuu nafu min e Talon min durwa firtude ko e himɓe leyɗe meɗen ɗe enden gam ɓe paama nafakka laabi higiraku gu enden e jogorogu no
wuɗi.
Ñeen to enɗan région mo Agadez nokku to laati ɓiɗɗam bonɗa ko e tetere no heewi sanne ɗum ndu kondani hunno ko laati sakkulla yaade e hooreɓe tawaɓe nder région o enɗa ko ɓeydi ɗum ndu kondan woni hono malfaji wonno joga laatiɗi goɗɗi majji wala batalki jogagol woni no fiilo nokkuje ɗe fou ɓa ko tawa hooreɓe na mbiyen ndu konda haɓɓiniɓe no ɗannal gaɗa keddi bawɗe muɗum en fou gam batte Allah ɗum fondito ɗum wonno ko fahande ndu konda porkirere ɗum wonno kiitotoɗo mawɗo mo Agadez mbiteɗo Mokhtar Henry o haalandi bandima Anissé Karim ɗum won ko ɓe gonɓe jeeyi e majjum waɗi jatti nanguidaɓe e malfaji ɗi.
Quand on prend la région d'Agadez, beaucoup de personnes.
Dans d'ari région Agadez, soudal himbe fu no jogi kaborde fudu misali iri AK-47 kaborgal mangal gadana ngal yihude kun kaborde de dum himbe gonno nawtoru no pasito labi no teta himbe derol jogade kaborde gol ministère redu leydi hokkata netto gan jogade kaborgal gal endan non renude himbe mawbe ir pistolet e jabem wurodu kaborgal gal enda hana jogede kokkabe lawol majjundu ɗono fottaɓe iɓe jogi ir kaɓorgal gal enɗan ɗum ndu ko hegakino noyi neɗɗo wawa feerodira pasotoɓe himɓe e iri himɓe ɓe enɗan ɗum hoya ladde neɗɗo fuu nanguiɗa AK-47 o enɗan waddete to gendarmaɓe noon gam ƴewtinagol
transféré au niveau de la gendarmerie pour enquête.
Nonni fawar jondu kono an ele kibaruji ɗi no wotto fande hippitere waɗi to wiite Gulbal wonana ni les commune mo Anzour région mo Tillaberi nokku to himɓe tato woni ko maayi kasen waɗi dukonɗan barmuɗe nder majjum woddu konɗan wiyama himɓe ene ko wardo mote jeegon ko ɓe gaari ɓe gardi e kaɓorɗe bonɗe ɓe diwi no jaati dabbaji kewɗi nder wuuro ngo enɗa caggal mum noon wonno ko fawar jondu konɗa ni haɓɓiniɓe taɓe ton ɗum woni garde national en matiyoje mabɓe he ko immaniɓe heeɓi tetti dabbaji ɗi enɗa wartir wuuro yeruno min keɓiti kibaru ton enɗan fawar jondu konɗan ni Gulbal Anzour fawar jondu konɗa ele kibaruji ni tawadu konɗan ni hono to enɗan difa CSC kandu waɗi hono fawar jondu konɗan ko bal tati yewtere mawde gam batte Allah andinde himɓe newata ko himɓe heeɓa kibaruji cuɓiniɗi kibaruji dartiɗi laaɓuɗi ɗum ndu konɗan ni gam hono himɓe famtino fa woɗa ko wonno waɗa nder nokkuje ɗe enɗam nder leyɗe Sahel ɗum ndu konɗan difon ko ɗum waɗa yerno kalorɗe ni ɗum waddi ko fane docteur Kabirou Sani kam wonno horje CSC nani ko andini bandi min mbiteɗo Guidi Adrahamani.
nokkuje tawraɗe rafi keƴoran hakkillo fukkingo kokkoɓe habaruji no tawre saɗorna ko watta ɓe mbawa heɓude habaru dow golle hirñere ɓe ɓiɓɓe bomɓe gonno gaɗa e golle sogeji ɗi enden gan durwude wartirde hakkillo fukkingo nder nokkuje ɗe enden heɓude mosala he andude no waɗe kan waddi ko CSC no waɗa iri hawrina de enden gan ɗum heɓa famtinde himɓe golle suudu kokkol habaru e golloɓe mum hawrina de dermum no tawe ardiɓe hawju cakantaraji ɗen enden ardiɓe sogeji laamiɓe e jowroɓe région kokkoɓe habaruji e himɓe pelle daraniɗe hakke himɓe leydi sarɗoɓe ka en ndu no tawa nder hawrina de ɗum fuu gan ƴewtinade laaɓi no waɗe ko golle kokkol habaru humpita himɓe waɗe wakkati hiɗa e nder koyirna fodde du no laaɓi kawjiɗi golle ɗe enden
nan nara filla ɓeydande sembe andal hono ko watto hokkoɓe habaruji noga e joyo jiyaɓe nder leyɗe jeɗɗi gonɗele afrique yannague ka en ndu yeehi fottoyto en wagadougou illu keña nde ɗum ndu kondan ni gam batte alleɓe kamɓe ɗoɓe cemminɗina yaade andude noɓe gollirto fi kabaruji ɗi endan ɗum ndu fondation irondel projet o momin gollonto kañum woni ko ardi ɗum tong endam nenne ɗu kondan ni hono hunde noon ko laati artanoma waɗanoma nde woore joni ndu kondan fillitama gam batte alle e waɗe martin fay goto e tawaɓe andinoɓe himɓe dow fiiji ɗin enda nani ko haali ko fadal alu neldimi
nous sommes dans une problématique
miɗen tawa nder saɗormaji cattuɗi ɗo endal leyleyɗe meɗen misali fitinaji e golleji hirñereji no wiye hokkoɓe habaruji no ɗon gaɗa golle sanne na ko miɗen jiɗi wartirede hokkoɓe habaruji ɓiɓɓe leyɗe e hiranoɓe leyɗe muɗum ko sendiri batu lawal ɗiɗaɓal ngol e ko waɗi witti ɗum woni miɗen godi nimɓe waroɓe gaɗa yewtereji laatiɓe ñalowma on fuu no waɗanan min amɗe min keɓa ñeñude nder golleji amin darde mine acca wadde hunde ko yadata e nder golleji amin
dans notre pratique du métier
nonni fahande région mo difa wonto jaaten joni kalen haala to fawar jondu konnan ni hono pelle rewɓe daraniɗe gam batte allah e renugol ladde je jaye ka e gonno waɗa pirtol ko e himɓe lewretego faya wonana kiloji nogga e sappo e ɗiɗi kay hakkude muɗum e gallude mano guinguimi nden endam ndenene kaydi konnan ni ɓe mbiɓe pirta ko e rewɓe ene anda dow filla laagol kañum e renugol ladde ji e jaaye semiɓe kettinoon nanon asamaw e zara horeɓe pelle rewɓe no enda koɓe kaali wakkati mum du fawar joni mayna abdoullahi neltimin ɗum
dewlinde cukaɓe rewɓe illaɓe jona e ɗum waddanaɓe saɗormaji kewɗi nder burnam mabɓe ba nder dina alsilamagal ɗum hana no hani wi e suka debbo duuɓi muɗum yettike sappo e jeetati fadde muɗum dewlinede deni suka debbo duuɓi muɗum yettike sappo e jeetati nden ɓandu muɗum ñiɓɓoriki no woɗiri dewlinde sukaɓe rewɓe illaɓe jona kile kewɗe e ɗum waddanaɓe iri sukaɓe e nden ɗo lokkotorore ciican no ruddanaɓe sey ɓe torrike fadde mabɓe heɓude ñawtigu lobbo deni suka debbo dewlinama illa yonay omo torro sanne nder suudu dewgal makko gam o anna banaw ɗum hoore makko o anna du no jonde suudu dewgal waɗirte denidu suka debbo dewlinama illa yonay hoocci reedu fa lebbi jeenay e balɗe sappo har dingol gol enda omo torro sanne ɗon du say ñaw calbe nangamo ɗum du saɗornannoe
noni nene jafoɗon seeɗa hono o wona madan kaka aissatou oumar latiɗo haalana haala dewlingol cukalel nde woyto enen guinguimi ko yonayi ɗum woni waɗa duuɓi sappo e jeetati e saɗoromaji ko tawte nder muɗum seeni wiya jokkani hono ayouba wartana en dow fi ko kalnoɗen jonda dow ko darto hono asama o kañum e zara horeɓe pelle rewɓe darniɗe gam batte allah renugol laddeji e jaayi e laalgol
baader addini laaɓal no wodi nafakka sanne misal laaɓal nder ɓaade garrafi laaɓal nder ɓaade no wadda rafi kecoran hakkillo fukkimo garrafi laaɓal no wadda ñawuji feere feereji nder ɓaade deni fuɗo no wodi men demako deni du nokkuje no wodi to diyan darto kandu men maɓɓa ɗum gayi ɗum wawi waddude ñaw paɓɓe e himɓe
arande fuu ko handi woni himɓe gatta hirnare acca accugo begunure tuyni nder ɓaale mu'en ko handi woni jomum tefa sakuru na so woru de ni wuwi watta buridin rufowa no wodi nokkuje to gomnati itti to buridin rufoyte ɓiɗaɓel dow diyam tunnuɗan ta hawre nder ɓaade gam no wodi gotaji to ɗum handi ɗum rufe ta diyam ɗam rufe caka ɓaade na dambugal ɓaade inniraɓe am rewɓe ɗum no noddoje ɗe jottinanmi to moɗo
nani faar jondu ko nan ko wattore mem ujune e kemen joyon jabe leedi Niger do kayen woni ko watna ballaga dum du USAID federalede America wadde ballaga mo yaade e fecciare hawtade ikrizat nokku to watte tewtewri andal be du ko nan ni gam batte Allah be pammine fa woda e le dubinade no gaydi ya dubinade no gay e joy no watta ko be kebbe beeda barke demal mabbe gal e golla mabbe gal enda dum du ko jewta dum sanne sanne wonno nyamir dabbaaji non ko tebe hebi dum beydake dum beydo har filla kebol nyandu dabbaaji di dum beydo har filla ko darta dabbaaji ko nda kebano nyamiri fa burano wowurno ni endam dum wonno koro hono porje odo ngada do ngado wonden ne ka dum na deno gay didi rawane warde dum na didi eno gay e joy edo fi latol baldu en kala hala tewtol hono coupe molet afrique ko darto hono be yottaak dubnoga e tati ko hande war cote d'ivoire dubnal enoga e nay mawur noni leydi niger mena mudo non sigili faano wodi gam batte alle fottude e majjum den ne kaydu konda ni hono ga alle e majjum wadi ko feni fottu kawjibe filo latol bal be eggini latol bal ko non leydi niger nyalan sappo e jeego lan sappo e jeddi gam batte alle heba himbeje be sigilo faawoda jonka sebe ketno ni biteedo zakaria u ibrahim e kintino meena be yottaak dubnoga e tati nani ko haalani bande mi salamat kadir do sigila mabbe on enda
c'est vraiment pour permettre au sélectionneur de
ekintino on sigila de wodde dum wadda keptol lobbol hebude yaadu yeso to latol bal hantode dom be jettaaki duubi nogay e tati ko leede afrika gado to enda cote d'ivoire der duubi united e nogay e tati no latol bal no gol nimbe funda lini do fedde de ngatti gikke denne nokku non to min kaani hollude nyengal amin e latirde der hakkilo fukkingo ko hakka tamin yaadu yeso sabu der fottereji tati dum fu min kebi yaadu yeso dum sabi ko biden tawa do der no kure to ekintinal watte do illu kengam gam sigilade la tobe amin bal wad
cette double confrontation
en jotté ko yowtal men pindo hande yara en région mo doso mi tedo fatimu mun wona der galure doso latido o debbo sonnatana bour e chayi e bopade kagaade hun non ko laddu hun non ko yaay fu worbe yaay wadde gollangal en ma kankay o rone nani e babbi ko hor mudum jonkay ni fa heba nan en filaka fa wado yowtidi e biyetedo nana hadija hasan bandimi o filene ken no wadi ko naati e ciottol bour e chayi
noy natirda gadol buru e shay o enda golle de worbe ka en buri wadude dum
wallahi wa shay ni
dubbe e shay abba am sonnata kanko wattikan der chonnol mun na ko yotti joni o wura illa hitare ujnal ekimi jene e chapande jene e jetat ko mido sonna dum wallahi dum welikan nino mindu mido wada dum de wi ami ha e kon sey mi warbe fitteno kudde mi sonna nonni gammi na ko accumi lokkol illa imo wuri ko abba am wi'i idum welikam sai o accani kam no kure de
dume chonnata
mido wada dippe e shayi mido wada boppade kagaade mido wada indomi handen der jaman o wala gollal gal worbe non ko wodi ni woni neddo tefa gollal godungal barke
lumo no wodi moy e moy en garta chodo tomada
arbolga kawa
worbe e rewbe suka e mawdo no wada to am mido wodi jodobe sanne wallahi ma sha Allah illa yande nay fajiri garami do em mi tagga yande didi nyaloma baade worde mi he jombaade am mi kebay sadarma mi wala sadarma e chodobe ha am mi he mabbe hano dendiraabe mi nati der barke mabbe gancila kewde de ni chodobe betta mabbe hoddike sai tawabe accani yandum
alhamdulillah
ada don ada nafo der maggal na
wallahi nafaka
wallahi nafaka ka mi hebi no duudi gandir mun mi hokkata inna am cedeli ordum der mu mido firta muraduji am hawtade e ko sukabe am der jaman o fukkuni wala fa debbo fu kebudo lawol e jombaade mun ummu tefa halal mu
nyaloma fu foti chonnata foti desata
wala fa
wallahi wakati jugon deni lumo gon wodi mido heba ujine nay ujine tati nyande lumo gon wodai mido heba ujinaagi didi na ujinaagi de kemen nay deni mi sonni mi sodowa are demi wala mi soroli ordum wallahi sai yettore Allah
ay kul wallahi
do dum woni ko habaru mi fulfulde tili hande do studio kalangu eden ele jon kambu e leydi hewtina en jangoto ndo habaru je fulfulde do ene studio kalangu kedibe nan don daade mo bandiraabe an ko firtede ngal fulfulde hawtade mi hore an Asman Sina kanye fawar jondu kana Ayuba kedde masinaaji minete assalamu alaikum balante jam walimi accidi gungu Muhammad Nantani wadda habaruji e hausankore
Studio Galangu
Diva do Radio Alternative
Lamba chapan ejena ejena topere inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM
Mara ido Radio Sarawnia
Lamba hemre edidi topere ego o FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba chapan ejena ejena FM
Studio Galangu